Y a mi top kilo ngomba ya
mami kena. Y fue de seque de abotoro.
Leo junior kanyona. Mono a mi mama. Yiku ngomba ulea. Yewana ngomono ya minga kuita. Yiku ngomba majilo ya ya. Taveshi wako kwa mie ya ya. Nge wapo mukachika miwa winene. Halijina raya mikanyike. Washimu tuila na kungo yongo la mwifango.
Katele nui nakaloboka. Ya, achievement ya mi masoji abo. Masoji ya mi wakiko I victory abo. They don't wanna see you happening. My haters, they just wanna see you suffering. Je, kaveji wange chapwa muka chicha chinene. The main future I'm seeing gengwa indu kachimene. Ya kwange wangu mono tuiji wangona ikani fortunate person. Ninangu jamba muka. Wazanga kubanga vitelenga baki. Konge ya mitale no umuchive mbava na vo.
Wanuwapia na batoni kuchavuma Fabian chepo ya motivator. The manager's emotizo Yangu breza My boy Badex Yoti kesta Kingezi yone kefutano Hatex idaligo Kamfuti chepo ya Manager's formula blesba yeah. Mudala kayo Trepo se wa muzuko Sucho 105 Sumo 106 Akin kama Mudala ndumba the lion Mwata Joseph Kamau M.N.M.D.